ati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Maana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo wanapenda usile. Hawatokubali kuna bendera pesi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali. Tulisema unataka gari na nimekubali kwenye kibini. Tule mbegu na gali, kesho tutapata kipenzi nivumili. Kini tema itakuwa ni hatari, tanipana jali kitenzi nini. Tumetoka mbali mazoea na usha kwa maua.
Silipendwa, mpira na pele, silipendwa, tanu na nyerere, silipendwa, achangedere, silipendwa. uze nyumba uwekeshi mabara eti lazimishe aliye kukata sabu ni kicherema
silipendwa
mabanda ya sinema
silipendwa
kikumba na mlema
silipendwa
Diamond na wema
silipendwa hizo ni sama za kale za zamani sambulo mepepe kale kale yoyunga kina sogi rogi
silipendwa
chaneli analogi
silipendwa
ukiza saibogi
silipendwa
bandame anodi
silipendwa unani bipumpu pigie umeweka vochano ule wewe lipe mie umeniona rofa tena na madada wenye majina acheni visa unaita ukale jina unakwenda tisa nywele za kichini
silipendwa
mochi za kwa zini
silipendwa
tena na beti
silipendwa
bashite kwa jima
silipendwa izo ni zama za kama
za zamani
sambulo mapepe kani
lala
na mitaba chani
silipendwa
tibi kwa jirani
silipendwa
adira ifani
silipendwa
sari haifani
silipendwa
pia
nini kunichunguza na ishi wapi
silipendwa
nala chapati kwa maini ya umakati
silipendwa
utakunikali ya chini unakamati oh ya rapi masikini kunize haki Mama Pangala,
silipendwa,
kipanki kajala,
silipendwa,
onyango na jangala,
silipendwa,
lufumu kandala,
silipendwa,
cheni ni vidomo domo, tutupia ni tunguli, kisa pesa za mbomo, msimu wa magufuli,
ah,
bongo mani yondo,
silipendwa,
sikinde msondo,
silipendwa,
magari ya udongo,
silipendwa,
abu waloli yondo,
silipendwa,
izo ni zama za kale nivu magazana, sambulo mapepe kale,
Kibiza kichoma
silipendwa
Wakina manidoja
silipendwa
Kina iobo
silipendwa
Kina tupogo
silipendwa
Si msiba ukiona buli Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuogopa popobawa Suena nitampata wapi
Silipendwa
Suena wazile nyakati
Silipendwa
Kujifanya mapanga zuna Eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna marinda Amini dada
silipendwa
uno ya echi baba
silipendwa
domo cha ijabu
silipendwa
cheza ya kibaba baba
silipendwa
wale wapiga madili sasa limbaya
silipendwa
hizi sama sama kufuli siza jakaya
silipendwa
ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
silipendwa
fika tuni vya madenge baba ubaya
silipendwa
wako mchongo Mr. Bingi wapi bango wale wasamiaji wa Benini wase wa hambo ipio kwa Benjamini wa mambo jambo wapete na muaporini vitanda wako nanda mjela jela
silipendwa
kidali kongolela
silipendwa
masi na zembwela
silipendwa
jumane chana pela
silipendwa
izo ni zama za kale
zama za zamani
sambulo mapepe kale
kama nada zinunda
silipendwa
kalumanzi na ndumba
silipendwa
sebu za dole vumba
silipendwa
johari na kanumba
silipendwa
Fire, fire.
Dance, make a dance. Give me love, make a love. There's no other one above.
Shawty want $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, leave me la vida loca. He found me my love, oh.
Yeah, you for there for me.
You for there.
Yeah, Shuku Sheka, Ayashu Meka, yeah, Caroline, save your drama, I don't need it, but it's so for proud. Hola, hola, Mr. Lopa, I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama, you don't need me, you're so for proud.
Yeah, you for there for me.
Another man pick.